Zachariah 7 verse 1. Kwathi ngonyaka wesine wenkosi uDariyu, izwi likaJehova lafika kuZachariah ngolwesine lwenyanga eyishagalolunye ekaKisilevi. Verse 2. Ibhethe lalithume oSaraseri noRegemi Meleki namadoda abo kunxusa kuJehova. Verse 3. Nokukhuluma kubapristi abasendlini kaJehova sebawothi nakubaprofethi ngokuthi, ngikhale ngenyanga yesihlanu, ngizile njengalokho ngenzile leminyaka eminingi na. Verse 4. Lase lifika izwi kaJehova sebawothi kimi lathi. Verse 5. Khuluma kubo bonke abantu bezwe, nakuba abapristi uthi, ekuzileni kwenu nasekulileni ngenyanga yesihlanu nangayesikhombisa leminyaka engamashumi ayisikhombisa, nangizilela nokungizilela mina na. Verse 6. Lapho nidlala nalapho niphuzayo, anizidleli niziphuzela nina na. Verse 7. Akusola amazwi uJehova amemezayo ngesandla sabaprofethi bokuqala, lapho iJerusalem lalakhiwe lisabusa, nalapho imizi yalo nxa zonke zalo nelaseningizimu nehlanze kwakwakhiwe na. Verse 8. Izwi likaJehova lafika kuZakhariya lathi. Verse 9. Washo kanje uJehova sebawothi wathi, yahlulelani zahlulelo eziqinisileyo, nenze umusa nobubele kube yilowo nalowo kumfowabo. Verse 10. Ningacindezeli abafelokazi nezintandane, nabafokazi nabampofu, kungabi ngoceba okubi ngumfowabo enhliziyweni yakhe. Verse 11. Kepha bala ukulalela, baphekula ihlombe benza izindlebe zabo zababuthuntu ukuba bangezwa. Verse 12. Benza izinhliziyo zabo zaba yidayimani, funa bezo umthetho namazwi ayewathume uJehova sebawothi ngomoya wakhe, ngesandla sabaprofethi bokuqala. Ngalokho kwavela intukuthelo enkulu ivela kuJehova sebawothi. Verse 13. Kwathi njengalokhu wamemeza, bona bengezwanga, kanjalo usho uJehova sebawothi bakumemeza bona, ngingezwa mina. Verse 14. Ngiyakubahlakazela phakathi kwezizwe zonke abangazazanga, izwe selichithekile emva kwabo, ukuze kungabikho muntu odlulayo nobuyayo, ngoba benza izwe lihle laba incithakalo.